Muchite mwikofye Emole kane wonkofye
music.
Programu yali shibi kwa kali okulanda kupoza fish.
My name is Chilewanu
Mozo aka Alphonse Kasama Swagga Boy. Yeah, listen. Wachana lelo tulibonse chapamo yali kala tatu tobe chipangano muchite mwiko chesu twalipampamo kumona kwatine na mfumo kwisano ukutemwaneko twaishiba fyepela ulansunga bwino walichenjela nshikupala nyakulishimbi misepela pantu ni weyonse nale pembela muntu tupita chila bushikumunshila nshumfwa bwino ngana mona ulelila pali iwabengi eva mpingila ulimbeka sana nalikulipi akalumpa mu matololo na mumpiri inena iwe tukalaba fye babiri ndakumfobo wapalisho nsenjiri wilairishanya mami na pashili
nilo nasala pukane wali wapwala la mabebe nalichu wele wele nali waka wele dene jeri fyo faya fyo nso faya nilo nikupakushe fili fyo zene jedaya
Dimokwati fipu batula pusana panono fetwa isanga tule umfwana Wanono fintu twate mwane miti pala mene taibula kukwesana ula mfishara patalinganshi ngumfwa wino chilanshi takanshi nde kutotela kakule nkanshi nkasumino bushiku kantene kapanshi walilenga mumano na champuka nga ulimutulo na kulomba pampuka kuli iwensha kesho kwaluka bambi balalenga na fwayo kuluka ukumfwana kusuma ule nkonka ferionse munu manali kuchonga uli muntu sana takwinga ba ichinga tupatulukani
nilo nasala pukane wali wapwala la mabebe nalichu wele wele nali waka wele dene jeri fyo faya fyo nso faya nilo ndiku papushe fili fyo zende jedaya twende jipale
Ivo mabili ni popo popo
Ivo ni popo
popo popo popo popo
Deka never never put your side up
Popo bebe
Ivo mabili ni popo
Deka never never
popo popo
popo
popo
Iwe kachema Kachema wa mutima bani Iwe kadema Wampanga nde pitambo Amapalo nyaya yene Nisubila ni muliwe Ulu wafunde monamo Nangu chiba chive Ndega tama bebe Mpepo tuwa fumatepe Ngana nishiwe sebe Sini nazita hile ngabia
Lelo nasala pukane wali wapwala la mabebe Nalichi wele wele Nali waka wele dene Jeri fyo Fire, 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 fire. Lilo ndiku papushe fili fyo zende jedaya Twende jipale
Popo, popo, popo,
bebebe
Ivo mabili ni popo, popo
Ivo ni popo,
popo,
popo, popo, popo
Hey,
deka never never put your side
up Popo, popo, bebebe
Ivo mabili ni popo, popo
Deka never never
Popo, popo,
popo,
popo
Mwa ine mwishi muzolewe kae fyo unso na ngufwa ya mwela pae misa mpya mungo maki ya chai Akapono ma sunglasses
And beats the music
Yeah
Exclusive Samia Jams.com